Kangakanani ucabanga izinto eziseqhulwini kuwe? Kangakanani uyikala engqondweni nasenhlizweni yakho qede uphume nesiphetho esisho ukuthi yiziphi ezisemqoka kakhulu kunezinye priorities? Ikuphi okumele ngikwenze namhlanje, kusasa nangosuku olulandelayo? Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Abantu abaningi abasenza isikhathi sokucabanga ukuthi ikuphi okusemqoka kakhulu ey'mpilweni zabo ngoba baphila ngokunqaka lelo bhokisi eliqhamukile leza kubona. Bayithola bematasa ngokubhekana ngokwehla nokwenyuka kwemizwa yenhliziyo yabo, bephila bevele ngekhanda emanzini. Cisho isimo saziyo lesi, angithi? Futhi, ukugcina sekuyikho esima ngakho kule zimo zonke, kuba ukuthi gcina sizinze kanjani futhi sikwazi ukugqwashalaza sibheke phambili ndlelani. Okwesibili, kuba ngokulwela ukuyigcina sisebuntofontofweni ngezimo zonke. Okwenza sivese singene kulokho sekuqhamukile, singasayibuzisanga ukuthi yikho yini okuseqhulwini, okugcina kusiholela ophathe, sibone sezime emthumeni. Okuthi uma impilo isisijikijela ngamagabade, sivese sixole ukuqhela, simeceleni sesixakekile. Ake siqaphele lokho ngoPawulu umphostoli. Wayenezinto ezehlukile eziseqhulwini kuye. Izenzo 20 verse 22 kuya ku-23. Kepha manje, bekani, mina sengiye eJerusalem, ngiboshiwe emoyeni, ngingakwazi ukuzongehlela khona. Kuphela ukuba umoya ongcwele uyafakaza kimi imizi ngemizi ethi iyibopho neyinhlupheko zingihlalele. Okwathi kwenzekeni kwezinto, ilokho kanye okwagcina kwenzeka eJerusalem. Manje yini le eyamqhubela kulelo cala? Lowo mgwaqo wawuthatha kanjani? Izenzo 20 verse 24. Kepha ukuphila, angikushaya into yalutho ukuba kube yigugu kimi. Kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Sihlabo sami, kubeke phezulu okuseqhuni kuwe, zisuka nje. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu. Kuzo zonke lezi zinkundla lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.